ine vha songo mpfhela vhuṱungu, vha mpfhela vhuṱungu ngori kha musi vha nga ḓi wana ndi ine ndo itaho decision yori tshiafuna, vha khou mpfhesesa, thi ḓivhi uri vha khou mpfhesesana. Kha rombolelana nṋe rali ri dzi celebrity ri na dzi feelings, ri a khetsha ngori mini ri vhathu a zwone. So a zwi kho to mpfhara zwavhuḓi nga nḓila ine vhathu vha khou amba uri o ṱaliwa, ndi to tinga u ṱaliwa nṋe, thi ṱali nena.
Naminga. for time.